Singane ihi izibongo zami wangithenga ngegazi ngithi singane ihi izibongo zami singane bo ihi isibongo sami ubaba wangi ithenga ngegazi kephangane haleluya lukhulu dumo wolwa akhe ithi ngephangane haleluya lukhulu dumo wolwa akhe ithi ngephangane yabo haleluya ubaba wangithenga wangithenga ngegazi ngithi ngephangane ngiphi ngephangane haleluya lukhulu du wolwa akhe ngephangane Siyam Jehova seba wot kephanga lena haleluya ayayayaya lukhulu dumo wolwa akhe okay.